Bunda zireva konke nzura yagwa. Mobile money zona zatwarwa mizi. Bonga bamtine sente awachi mtakuru gahabishi babandi. Hana kwana no muntu otakuwasa no guraka tunda kwa mtwaro.
Sirukundo nsente wano nda sente torondo mrimo. Akatunda kwa mtwaro. Senanu karuga Japan. Purinka kuherezo mtwaro tiwizi.
Mama kamila mtungu.
Novundi na kuhakakaka tiwizi.
Banyata atakatuwa kwa mtungu.
Purinka kuherezo mtwaro tiwizi.
Mama kamila mtungu.
Novundi na kuhakakaka tiwizi.
Banyata atakatuwa kwa mtunga. Obo kambia, okambia ngwi wanonkunda. Omtima gwanje nagu kuhakumbi wakabano yende chivunu.
Kandi kawachi manya iwe mpere zaka vino omtima guhe yesi. Yowe ni nyenda mavina omtima gwawe gutwaro mchachi. Purinka kuherezo mtuwaro tiwizi.
Mama kamila mtungu.
Novundi na kuhakakaka tiwizi.
Banyata atakatuwaro mtungu.
Purinka kuherezo mtuwaro tiwizi.
Mama kamila mtungu.
Novundi na kuhakakaka tiwizi.
Banyata atakatuwaro mtunga. Mwena mshigazi. Jira hihi nkuhagabushi. Jendoro ndesente koriasi vona bakasi variaisha.
Jendendo ndesente kundiasi vona bakasi variaisha. Namoma jende baronde kubariasi vona na nyundiaisha. Kandika wachimanya iwe mpere zaka vino mutima guhe yesi. Yowe ni nyenda mavina omutima gwawe gutwaro mchachi. Purinka kuherezo mtuwaro tiwizi.
Mama kamila mtungu.
Novundi na kuhakakaka tiwizi.
Banyata atakatuwa kwa mtungu.
Purinka kuherezo mtuwaro tiwizi.
Mama kamila mtungu.
Novundi na kuhakakaka tiwizi.
Banyata atakatuwa kwa mtunga.
Yo, this is serious business. You either come or you send back my money. I don't want jokes. You hear that?